Downloadani tikumvera nyimbo zapamwamba pa malawiwanga.com.
Nusha spande mai Elmita
Kazoa Entertainment
Charles Records.
Ndingofuna lelo loka undi uze mami ngatuma ndikonda usandibisile. Ningofuna lelo loka undi uze hani ngatuma ndikonda ana undibalile. Ndingofuna iwe ndine tisifana ngatuma ndikonda ndikukwatile. Ndingofuna iwe ndine tisifana ngatuma ndikonda ndikukwatile. Wonda ashuluka kufuna kundilanda kana mwali kanyarwa ndiwe ntima unakonda. Otsara chikhali dofala zibangiri nkanda ndiwe kuwala uzifandima kuchipinda. Tizima sukilana uzindivinila kunkanda mbewa ya manyazi paiwe ndifela manda. Nakute mwesesa nati mpanga nati manda chitemwa chimuntazi uzakhale mama panda. Ana undibalire ndati ndikukwatire.
Ana undibalire ndati ndikukwatire.
Ndingofuna lelo loka undi uze mami ngatuma ndikonda usandibisile. Ningofuna lelo loka undi uze hani ngatuma ndikonda ana undibalile. Ningofuna iwe ndine tisifana ngatuma ndikonda ndikukwatile. Ningofuna iwe ndine tisifana ngatuma ndikonda ndikukwatile.
Come to me, come to me, tell me what you need. Are you me queen, me everything? Stay with me, rebel queen, and me time. Baby wakato siyana ni wakatiwe makuwa aupeza nene nguwa. Saka jese ndo kuitira jeshua kukuvikira maruwa. And me time. And me time. And no say
ndingofuna lelo loka undi uze mami ngatuma ndikonda usandibisile. Ningofuna lelo loka undi uze hani ngatuma ndikonda ana undibalile. Ningofuna iwe ndine tisifana ngatuma ndikonda ndikukwatile. Ningofuna iwe ndine tisifana ngatuma ndikonda ndikukwatile. Ningofuna lelo loka undi uze mami ngatuma ndikonda usandibisile. Ningofuna lelo loka undi uze hani ngatuma ndikonda ana undibalile. Ningofuna iwe ndine tisifana ngatuma ndikonda ndikukwatile. Ningofuna iwe ndine tisifana ngatuma ndikonda ndikukwatile.
And me time. And me time. And no say
downloadani tikumvera nyimbo zapamwamba pa malawiwanga.com.
Records.